How do I start to explain this? Mjuba nimezama kwenye bahari ya mapenzi. Na huyu dada tunajuana toka enzi. Tushafanya kazi wote and shared platonic friendship. Hii ni next level, shorty's extra friendly. Tani umepitiliza but she don't offend me. Really how she come to befriend me? Vitu navyo vipenda yeye wala havipendi. Like basketball, au soccer. She likes afro soul, mi kufoka. She does yoga, way too focused. Mi upoteza mawazo kwa club tu kutoka. We so different, maybe the reason we attract. Baby we so miss more than a perfect match. Nataka kuwa na ye, yeye peke. Milele mpaka mwisho yani mimi na ye.
Oh nimezama, mapenzini nimezama. Oh nimezama, siamini nimezama. Uhuni nimeacha zama. I'm a one woman man now. No stress, I make love now. Kwenye bahari ya mapenzi nimezama. Oh nimezama, mapenzini nimezama. Oh nimezama, siamini nimezama. Uhuni nimeacha zama. I'm a one woman man now. No stress, I make love now. Kwenye bahari ya mapenzi nimezama. Mahaba ni uwe, usukule ni chukue. To my ex, sirudi kule. Iwe kwa kulipwa ama bure. Mgini shule, najifunza anyway. To please you my baby, my lady, my honey, my boy.
It may sound like I'm exaggerating, but this is how I be feeling exactly lately. A freak in the sheets and street shit lady. Reason I ditch my tricks and learn to treat a lady. Sio kama demu swahili ni si wataki. Why bother? I'm dealing with a total package. Mtoto wa masaki, attitude uswazi. Nikiwa na mawazo, she's like baby usiwazi. Kujua mini wake anafarijika. Kwa kuwa yeni wangu mina tajirika. I rain on na kama vua za masika. Kwake nimezama kama nimepika.
Oh nimezama, mapenzini nimezama. Oh nimezama, siamini nimezama. Uhuni nimeacha zama. I'm a one woman man now. No stress, I make love now. Kwenye bahari ya mapenzi nimezama. Oh nimezama, mapenzini nimezama. Oh nimezama, siamini nimezama. Uhuni nimeacha zamani. I'm a one woman man now. No stress, I make love now. Kwenye bahari ya mapenzi nimezama. Mahaba ni